Hello, it's here. Hello, it's here. Oh, how you got? Ni long time atujaonana. Natumai upo salama. Na leo unanichukia, hata jina langu takisikia. Ona imekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja. Mwenzio nina kutu la mabusu. Cheza gita nina skills. Natamani ningekuona angalau siku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja. Mwenzio nina kutu la mabusu.
Swali ni una corona? Mwana kama una corona usije. Wash your hands, sanitize, stay safe. I love you.